Pressy Big Dot.
Fraga got the recipe.
Yeah, ni kwa sababu ya suzangu niko Dar es Salaam City. My street na kiki na gari some picky. Picky utafiki unatumia some scripts niko fiti na quicky. Jewelry ni pigi dani bigi. Ligi yenye mpaka FC gig. Kujigi, jigi ndo skendo zeli jiji la kawana. Masuito vakawana, masuito makubazi na mabuti na umabati na makuti. Ni OG la puti kizubandu anaputi. Wahuni wengi vichwa puti kwa makini huna budi. Mina mudi kama whiskey na bugi tuna whiskey. Na budi kwa na riski, na assisti aziski. Kisi ni aziski, msini fati mi haziski.
Karosinja drinki.
Ki Ukraine na kwa mbishi, mana squeezy. Pisi kama Urusi ya nebishi, zimefunga shema dishi. Kiyo aligyali ya wezi bishi.
Bila mingini tuna haso, situ pate pesa kwe na ra. Ila mbida mingine, tunakeshi tunasaka vingine. Tukimaza wengine, wanamana vingine. Wakati sisi tuna haso.
Haso zangu waifu wangu misi mtamo za minigi. Anogupa pisto yangu sijimua ye miliki. Na mpatiki, kuna uti, kuna uki. Na pia kuna mauti yuko super. Dupa na pepa memebepa. Rila kihaya lenye point siyo vepa mijibaba. Propa na papas na papara mipapala. Umapapa yao mipapala una epa na na papala. Papa chef, papa mwenye bav. Papa tendani shupav, thanks to papa li above. Kijana haso ula jasho kama posho veli special. So michosho, so mitoso ya vidosho luna kesho. Pesa suluisho, pesa kila kitu yani pesa ndo solution. Pesa kwa commercial, kiboko na commercial. Yani kote international bila pesa ni donation.
Bila mingine tuna haso, situ pate pesa kwe na ra. Ila mbida mingine, tunakeshi tunasaka vingine. Kisa suti njuki pasa wengine, wana tuna vingine. Wakati sisi tuna haso, tuna haso.
Asubuhi likisha kuchajua, shajua wakaliwecho wapi kwenda kuzibua. Kama hujui shida kuzitatua, huja kuwa watakuua kama tembo kwa ubua. Mwanaume napigana na jua, na loana na mvua. Paka siku natusua, embu jitume ni kijana utakuwa. Kikuwa uwe mshua ni kasi na kuomba dua.
Mida mingine tuna haso, situ pate pesa tuwe na ra. Ila mida mingine, tunakeshi tunasaka vingine. Tukipasa wengine, wana tuona vingine. Wakati sisi tuna haso, tuna haso.
Ni Carlo said Mr. Blue.
Mr. Blue,
it's a dream come true.
Come true.
Tuna haso,
tuna.
Yani tuna tafuta.
Money.
Na tukipata nye semeni tu.
Kwani
honi ya imalisi mafuta. Haters.